Toroshe kwenye kazi, Jumanne kupeleke kwenye kazi, Wednesday twende wote kwa wazazi, wajue kwamba iko banga.
Millions, millions of girls on earth, I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions, millions of guys on earth, wana tamani chance ya kukuita wife, but only last king gonna treat you right. Usipoteze muda kujiumiza, kumridhisha nimekupenda we ulivyo. Usipoteze muda, pesa kujiongeza toroshe kwenye kazi, Jumanne nikupeleke kwenye kazi, Wednesday twende wote kwa wazazi, wajue kwamba iko wazi. Propose Thursday iwe mbele paparazzi, Friday kina waka iko wazi, Jumamosi jambiani tuko zanzi, Jumapili bado tuko ganzi. Usipoteze muda kujiumiza, kumridhisha nimekupenda we ulivyo. Usipoteze muda, pesa kujiongeza, uzuri nimekupenda we ulivyo.